Kodini Kebongo. The dancers. Block up. This message, it goes to everyone, every tribe and every religion. As long as you were Ugandan, teke zange mbere ni mugwange kwatako, na nekumutimo linakeko. A 14 Kebongo, Batman Records. Okay, chitufe gwanga ya ferieta ga makanika. Kubandaba oira tandise okuyika. Buli omu yanyiga n'abali bajinika. Ebiwobe mu gwanga bwebitu webiwulikika. Buli omu akaba mwana nti bakubwa n'olusi basibwa nga Bobby. Okay, embera tekyasosola corporate oba muniga. Bakuba ne bakusiba nga teri nakunyiga. Uganda matitwale mufuna round figure. Baganda baffe bakula kyokka ffe tukyaboga. Tewali kye tukoledde eno generation. Kasite nguzi yakola penetration. N'obwavu ne bukola germination. Kyokka n'endwadde zikola crop rotation. Twafatta ku mulamwa nga mpa mission. Kati tukusambuto mbu stomachation. Tudi munda tuzira tetwafuna ventilation. Kyokka ekinuma nti buli omu alina ambition. Egwanga bali nyunyuse bakombye n'enseke. Bogezaako banyakula bakuba teke. Embeere tubijiride bubi nyongezike. Kyokka bo bakanyagwa bwe bafuna ziriteeke. Kati noonya wange oyo atanveemu gwe n'alonda n'akalulu ake kalaamu. Ebya tiyagasi ne bomu tebirimu. Kakunyumire ng'olowooza nga nze kyekimu. For real, we need the savior. Simo Bobi, Batman Records. Okay. Nga mwenda okito, nga nemize yu wange muto. Uganda ya fuke wange lija obuto. Chovola wa city day, mumbera mwetutu day. Nenchuka chukele jabwe chwe wina wute. Mokama waje uri day, esalo ji uri day. Kubomu kwe tutu day, we tuye muketu walu day. Zenawe no yo nori, bamu kumumu oyo. Ntije tuwafate tulida yogo, tukiriza moto yo. Ntikatonda nensiyo, osalewo muloyo. But try to be royal. Okay, eno si rebellion, pati njagala reunion. Embera mumaso nga onion, yaba gwira neba citizen. Baferia neba champion, yaba tunisa nga zi alien. Na yesterday, 14 Kebongo. We are the Texas. Okay. Kufakumutesa tuto yidi amini dada. Uganda kasa nguwao kao kada. Fabandi dusenga Subaru. Turi kuo kada, turi mchivomfu. Tuno nyalada. Nina freedom of speech. Siko za mada, temusanga ku street. Nemute kanyala, wechikose za mkusawa. Tonja ye njala, nechituwa ndina we uo beba fenjala.